wattu joni en jarano kabaru nyaw coronavirus o wori kenyen be bi yimbe le chapande janiyom o do nyaw yaa e muuden yimbe le chapande nayo jaddo gon samtanaabe nayo kanyen keddile hen ana holi tewide hebbe nyaw o leedi me dende yimbe le ujnaaji sappo e tatton e chapande jaddo mi santanaabe yimbe le ujnaaji jaddo e temen nayo e chapande tatto e didom yimbe le heddibe le hebbe temen nayo e chapande tatto e tatton fa keben kabaru jino coronavirus wori kedden Ousmane Nyali Boudi
yotta de sappo e joyi lewru avril hitande 2021 ko ɓuri himɓe ujunaa capanɗe tatton e tatton e temere joyo woni pikkaɓe safare ñaw covid-19 hokkugol ɗi safareji arandeji vaccin AstraZeneca fuɗɗi limale capantati e go'o lewru mars ƴaɓɓeno ndu fuɗɗugol pikkugol ngol warde hannden yimɓe pikkaɓe arande ɓe wonma talla ko maati e calɗi muɓɓenna kalifa goyta darti fam muɗum o lannodiri e pikkaɓe yogaɓe anni ko heɓini en ɗo faccitago Oumar Waygallo
caggal ko pisimi ko mi maati naw jaati non goto fisiɓe hollitiri wiide mo jaɓay inde muɗum inde
caggal fisugal ngol ko jamma jengi ko jontama sanne so wona ɓamme leɗɗe ley ñalawma dun noona ka noon terɗan naawi kan sanne ɗeɗo nawalla ɗe waɗi hakke leruji sappo e ɗiɗi e ley calɗi am ne huuli jaati ka cilo ɗiɗol ngol mi yettiraka waɗde ulfu banggal gollirde ande mi duwata tan pat ɗum laato hono ni cilol ara nde wuro ngol
kanko laaji adama koni o kay o wi wona noon ɗum wori wala fof ko ma caggal ko fesa ko o wi hulde makko ñaw o waɗi so yi o fesoyi
caggal fesagol ngol nawala fof mi naatali ɓe hulti kam wiide mi wartal ndewru warudu ndu banggal cilol ɗiɗogol ngol hanmi waɗde ngol so gogam mi weltani sanne ngol fesagol hannde ɗum ɗum ɓuuri fof nawde ndennomi darta jamare nde jaɓa fesoyade saabi hono oɗo ñaw wurri ni koni en jeebi ko ɗum nawan sanne nden noon ndenten piri dabere nde ɗu timmata
fesade tan wawa rende adunaru ndu fuu honno ñaw coronavirus o worri noon dunke ande kono ayri banggal cellal kollitiri wiide ka ɗum e tawde fuu ɓe mbi jama tinno rewa ɗati mbiya ɗi yalla ñaw coronavirus o ana sakke
en keɗoto joni landol keɗotoɗo en goto jokkine jaabu marka ceed daw famminta en dow muɗum kanko wonno keƴaɗo haala ministére humaninde cellal
bonjour monsieur daw
aba adadu pikkiri mo leydi malindi heɓi ko no wawi hinnade ceeɗi ɗiɗi fesagol soni min keeɓi feccere adadu pikkiriji ɗi min jogui ɗi min dooman tafun wadde ceeɗol ɗiɗogol yimɓele ɓe mi fuɗɗi pikkude ɓe ndena feccere muɗum no wara ujunaji temedere ujunaji capanɗe jeenayyi e jetti ele ceeɗol ɗiɗogol ngol ndendom nde gondi wadde immédraji foof yaɗa pikkiriji goɗɗi ɗum noɗa heeɓe e hakkille on mi gana fe gottoɓe kabaru muɗum
daw haala maɗa famama a jarama ɗo kadoɗo en acti covid hannden paati jeggi toon fa hannden jokkine tabade dabereji mbiyaɗe ana ndena yimɓe e ñaw coronavirus o ɗum ana wawi wadde fa ndena ɗo ndenon du sakiraɓe moɗon